azigumu iba zona zi kuna hagate yebo kuna hagate baba kuna Baba, yebo, yebo, kuna
pagate,
kuna pagate,
kuna pagate,
inemazako,
sona,
sona,
bobo,
asiku kudiba,
asiku.
Asiku kugiba
zona nazi kuna pagate
inemaza zona zimi zona zimi asiku kugi evo asiku
my friend and my brother, all the way from KZN, Dumim Costa.
Lile una paga. Imupha munye uNkulunkulu onenqebe zimingu naphakade. Lithi izwi likaNkulunkulu njalo ekuseni. His mercies are new. They are new for you. They are new for you. They are new even for you. Zimingu naphakade. Ngathi singayikhona sinqekule sonke thina esikholwayo. We never zakho. We never zimile kuna paga.
Zimile baba.
We bazalwane akunasono esihlule amandla kaNkulunkulu. Can we sing it one more time? Zimile, zimile, zimile kuna phakathi. Zisanele, zisanele. His grace is sufficient.
Appreciate giving extra. Thank you. The Lord bless you.